Wu Dredge. Time Dredge. K Rhyme.
Crime.
Again.
Big Boss.
My schemes to the hills.
Utapata maskims ukiongeza skills. Chiki sahi una mchoro. Wali kushu sari manzu wa mi. Wesa iki bogoyo. Hey, ongeza skills za kuteka mangoko. Kukula mbuku na kukile ya mapoko. Pata maskims za kufurisha mbosho. Ndo survive johi umoro. Utapata maskims ukiongeza skills. Chiki sahi una mchoro. Wali kushu sari manzu wa mi. Wesa iki bogoyo. Hey, ongeza skills za kuteka mangoko. Kukula mbuku na kukile ya mapoko. Pata maskims za kufurisha mbosho. Ndo survive johi umoro.
Hey, that skin don't want it tomorrow. Na kunjeza 50-50 na kumbe ni maloko. Lately busy calling na wajaza niti tu kampuni ya Oppo. Miti mbili non point ya target leo na lala na smart. Sasi kwa biz niko giz ni metani yo high pump club. Inachani metropi yo bob wanajue ni lead song. Nita betika biza kugambo gambo. Say tuna release my shank yo pu step on platform. Imu waka target 250M ni kulive on my own sign. Tuchange tulewe tulive like 50 my bro M ni tufikele pon tuna step kwa store and we buy on. Sezi roll na churo so testi na kwa gona high note. Mamu upload ya and daddy na day to get too litty litty. Mama wa hari na denye mi kwake vitu easily. Misho mini gansa na get too busy. Prezi ngangana kitifanya tap. Tuna doa easy gloss unajua we will be busy. Siku na pata attention na bure na high swam gas. Unajua ma big league get my shit together. Na run easy digital chat. Depression my feelings my life ni under. What business angu zote illegal can't be involved with snitch. Ni pecho white powder. Ni mwaki enjia na train cause in road to rich. Sima sezi amount to nothing we fuck him say a moon. Big boss like in this unajua when it's fine on me. In your location we'll get this done.
Utapata maskims ukiongeza skills. Chiki sahi una mchoro. Wali kushu sari manzu wa mi. Wesa iki bogoyo. Hey, ongeza skills za kuteka mangoko. Kukula mbuku na kukutele mapoko. Pata maskims za kufurisha mbosho. Ndo survive johi umoro. Utapata maskims ukiongeza skills. Chiki sahi una mchoro. Wali kushu sari manzu wa mi. Wesa iki bogoyo. Hey, ongeza skills za kuteka mangoko. Kukula mbuku na kukutele mapoko. Pata maskims za kufurisha mbosho. Ndo survive johi umoro.
Ain't easy riding solo. Si fun at all been solo. Baka uko opa kunyonga speed ya miki bro cheki solo. Get off my way, move. Me and my fam is so glued. Uko kidato zuzu, aliponea kwa tundu. Tulicho metuna 444, kienda kujaza my skills. Chini ya maji, shhh, my breathing ni his my gills.
Walitha ni mini maina waka ni beba ndogo. Nikatua ID waka anza ubombo. Nikarudi kombosho, nikatua itoka kuklik waka una simchezo. Situ cheke kupumu kugeto, kuna shimo deep kushinda manzi yako. Walikula adi, waifi ya pato, walimcheza kitu balls kapa no.
Dredge napenda to us, tukani ya pela nyasi mini na pass. Unaweza nijenga yo task, nini be sure how to ni cast. Skatai una sneakers, but yunga place unabisha. Hii inasonga bila visa, na manamble tunatisha. Yeah, Dredge, one more time. No K Ryan.
Ooh, Cabrani.
Yeah.